Neden gidiyor ki daha
Mighty Lord, I give the glory. Kosti, Nipe Biti. He's a boy, Steve a simple boy.
Gilori,
napiga saluti pale amenitoa.
Gilori,
napiga saluti pale mimi naenda.
No worry.
Gilori, napiga saluti pale amenitoa.
Gilori,
napiga saluti pale mimi naenda.
No worry.
Mighty Lord, I give you glory. You know me better. Tangu utotoni, mighty warrior, Jehovah Rapha, Jehovah Nisi is your name. I lean on my knees, I call your name, Father, Holy God, fire. The devil is a liar, it's time to pull me down, but you lift me higher. That way I lift you higher, Jehovah Adonai. Akiwa lie, you are what is true. You never lie, mambo yako iko power, yani iko sawa sawa. Lord of universal things at level as no one can copycat. Siku zote menilinda, milima na mabonde wewe unanijali. Kwa kila ali, kwako napiga kambi, damu yako menilinda me. I don't worry, because you are worthy.
Gilori.
Napiga saluti pale amenitoa.
Gilori.
Napiga saluti pale mimi naenda.
No worry.
Gilori. Napiga saluti pale amenitoa.
Gilori.
Napiga saluti pale mimi naenda.
No worry.
Wewe siki yatu sikubali kwa kuwa chini. Fuata ndoto yako manzi kuwa na ujasiri. Weka Mungu mbele mambo itakuwa viri. Usiwe mukatili maringo ni ya nini. Kauze mesema no, no. Zidi kijutuma mo. Usiseme wezi manzi kamlise yondoto. Mola kona mpango kukutumia kamfano. Wakukuona watakuwa kitisha mafoto. Nalala kwa kitanda ndogo na dream big. From zero to hero, from nothing to something. Nimesika signal bile mi ukuwa bize. Kwa stito towa ngoma ni washike kama oma. Nashukuru wale wote wanani supporti. Na kunisimamia kawakili kwa koti. Nguvu mingi nimebeba, sita wangusha. Kutoka Kenya Kampala adi kule Arusha.
Gilori.
Napiga saluti pale amenitoa.
Gilori.
Napiga saluti pale mimi naenda.
No worry.
Gilori. Napiga saluti pale amenitoa.
Gilori.
Napiga saluti pale mimi naenda.
No worry.
Gilori. Napiga saluti pale amenitoa.
Gilori.
Napiga saluti pale mimi naenda.
No worry.
Gilori. Napiga saluti pale amenitoa.
Gilori.
Napiga saluti pale mimi naenda.
No worry.